weka kademu kako fiti kukula ndo nabakisha umbo fix ya kulika weka kando malke nyuki malke nyuki malke nyuki yani queen bee machine.
What up, what up, what it is, what it do, what it does. It's the OG, the King, King, Calligraph Jones. And what about now, you rockin' with the best. I'm talking about DJ Mike K, the Hitmaster. On the ones and twos.
Minna Maki, Nakata Best William, Luso Nakesi, Choboa, Kasongesho.
Utanipata bezi, nikichana mairongi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma. Belu kingi ya stage, wana Bungoma.
Nikitanda imekazwa inushikishi. Napita nikikata, nikisipisi. Napita iyo kitu inapisisi.
Karika Steph, my 3-point tattoo. Sifani, Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi, tatu tatu. Muhogo bigi mini mluya, miu piga chibantu. Tingalingaling, full bella.
Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sisi ni buwana za mabibi zao. Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sisi ni buwana za mabibi zao.
Zote mena maki nakata best William Luso na kesi choboa kasongesho brikicho icho icho kalongongo na banono kilokolo chambao kuchengwangwa kwa grao
sini ole manga amanga ngo sini ole manga amanga ngo sini ole manga amanga ngo sisi ni bwana za mabibi zao sini ole manga amanga ngo sini ole manga amanga ngo sini ole manga Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sisi ni mabwana za mabibi zao. Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sini wale manga, amanga ngo. Sisi ni mabwana za mabibi zao.
most respected and top notch superstar DJ. DJ.
DJ Mike K. DJ Mike K. DJ Mike K. DJ Mike K. Mike K.
Masiro, digi dia wana, rozi kishikanga changa wana.
Na kisijali ya tarangi mirakemba, bado gari ni gari kwa dereva. Na kisijali ya tarangi mirakemba, bado gari ni gari kwa dereva. Nikichapa ni chapanga jote na
Tapika, ringa, lima lima
Mike K is my name. Music is my game. Moto Sana. For more information, holla
071-478-4438. Chapanga jutina
Poko ya kondika unayakawa Safisha rungwa lafu maliza na madawa Usishike tire na manjoti wenawa Kula kula selia chura kula selia swala Leo stoki mbata leo shangi na ngapongi yezi isha Na ichapa lala adi mwage mala Ukichoka lala nikundaka lala Na wavua kube nanga zimepara
Na jisijali ya tarangi mirakemba Bado gari ni gari kwa dereva Na jisijali ya tarangi mirakemba Bado gari ni gari kwa dereva Nikichapa ni chapanga jutina
is my game Moto Sana for more information holla 071-478-4838
Kichapo aki kingem kishada Kibao ama kijake taska Kinyaru kwanza kibanki rasta Buda na kichingri siti moshi na firimbi Nina bogi na siringi nina dungi ya shilingi Kame dungo na kiingi kani mblena we machiti Anazoza kama chichi zikibonde pigumiti Kibibo ama ashike kifanta Kiboza Mwanza ama ugong na kada Kishisha ama abong idada Kirungu adi abeng kitanda
Digi digi madogo danyo kudigida Digi digi madogo danyo kudigida Digi digi madogo danyo kudigida Arufu kama shaga ziki na isko mimina Digi digi madogo danyo kudigida Digi digi madogo danyo kudigida Digi digi madogo danyo kudigida Arufu kama shaga ziki na isko mimina
Minda ni ajaba saini kuzama Kasha madabiko saitu kana chana Nikapenka meiva juu niko waba Chengisha seti saitu niko janta Ni mamoshi tuzangale morotish ni anande Cheki ya kina karo, cheki ya kina anji Wanapenda mboko, juu isha chaji Teka ngoko chuo mna kibangi Cheki katelo na adelo ni machupa Shuka na madam kuru enzi kilipuka Ndiozi nice niko shopping ya aluta Niko liva juu ngeus ni mauta
Edigi digi madogo dhane udigida Edigi digi madogo dhane udigida Edigi digi madogo dhane udigida Arufo kama shoku kutu na isko mimina
Edigi digi
madogo dhane udigida Wola kemba toto Wola shika toto Wola kemba
Kama, kama kuna Kana mama yako kishikuja ba
DJ Mike K
Kama kuna Kana mama yako kishikuja ba Kana mama yako
stress ujulu bang bend bend niku bang bang Alejandro chief inspector nipo zako na zinyonya kama nectar kitu mufata solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mafela tumefuliza leo kivuvuzela zimetushika zimetufunga kijela riang ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela
kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuja hapa kana mama yako
kanipiga mate kanikwata waya kakonja na kapea miti kuna nduru gizani tititi bobo shanta ya 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 dushka wika oh mama 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 sato sato kaka kaka nyundo msumeno tunapaka nana Nyonga nduru nduru, cheza chini kawa iguru guru We mtamu kaskari nguru nguru, makora kakondani sini duru duru
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa Kana mama yako, kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa Kana mama yako
Wolan 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 Chapa ilali, chapa igande Nita kirere, nita chapa inyabe Kisha inipe kichwa nikiwasha ingale Jutu komazi basi wacha izame Kedeng, kedeng, indo bazeng, bazeng Kuka kililia basi gidem, kedem Na kusoma macho ukipeten, kepen Miu kata maji tuma weekend, weekend Kani date kata wiki ina depend, depend When shallow end ama depend, depend Unataka lion ama kedeng, kedeng Sirena
Tendo kanwai, tendo kanwai Endo rendo chatisha na magala wamevai Tendo kanwai, jami kanwai Filo papa sagara saka Tendo kanwai, tendo kanwai Endo rendo chatisha na magala wamevai Tendo kanwai, jami kanwai Filo papa sagara saka pasa pasa Ile mina tesa na tetemesha Na leta kamdembo kesha Kumbia na nyesha kwa kecha ni meditation Sinaga pressure, mavela ni medication Kisaka pesa Mangyo sanoma, kabeti na tanasha dona Vile na chora, mafumza nguni kaza foreman Wanajokora, bakora ndo wanasorora Masomo bora, fasa yuko kaskola Sindo papasa garasa, kapasa pasa walai Yuko papasa kutoki kaza, mekaza ni wine Na yongothe kichomoka, sina kanyaga zirai Yongothe kichomoka, kanyaga zirai Alika mkejani na nkamdotikia kwa uso Alicha mkiplani, nkampastika wache fujo Hakunyi maziwa, but kwa kesi mini tuzo Hapendi nkizima na nkiorada ni tatizo
Kahupendagi mashashtuliza nyegi Kahupongi juu ya tutuliza nyegi Kahurobi na hipo tuliza nyegi Tuliza nyegi, tuliza nyegi Mina tuka chufa ipo tuliza nyegi Namba mbili on the left tuliza nyegi nimebeba mata tuliza nyegi, tuliza nyegi, tuliza nyegi.
Twende kanwai, twende kanwai, ino rende utatisha na magala wamevai. Twende kanwai, jamikan vibe, sindu kapasa gala saka pasa pasa walai. Twende kanwai, twende kanwai, ino rende utatisha na magala wamevai. Twende kanwai, jamikan vibe, sindu kapasa gala saka pasa pasa walai.
All these bitches wanna know my name, and I told them I'm the new killer end. I'm a flow with this beat in the ring. Try to diss me, I shoot you again. Chop a bend, my nigga told me that he wanna give me head. Drop again, me move the backstage, nina gang, yeah. Twende bang bang, usi ni cheze. I'm a rapper wanna die, ni my legend. Ukoli samwe dagoreti tundo gang gang. Yo maana huku mtaa kuna lele. Situ walenge, wanaka swende. Urasta master huku mtaa mindo guru. Njulu bang maratatu kila usiku. Nikupeleke Kingston ki uuru. Alafu bado mini rich muge koyo.
Twende kanwai, twende kanwai. Indo rende utatisha na magala wamevai. Twende kanwai, Jamaican vibes. Sindu papasa gara saka pasa pasa walai. Twende kanwai, twende kanwai. Indo rende utatisha na magala wamevai. Twende kanwai, Jamaican vibes. Sindu papasa gara saka pasa pasa walai.
Twende kanwai, si unajua na kudai. Nadara hizo haga ukisetingi kengwai. Unashika hiyo mti ukilambanga mayai. Si unajua weni mnasti, weni joko pai. Nikimshika haga anadai atamuaga. Simpanda panda utadhani kukumanga. Nadai ni mdandie wasemange min makanga. Na ikusiki kamo dojo mindo mpiga randa. Miu mpiga kitu anasikia kukojoa. Rashoko mekunyima juna penda kuroroa. Rashoko itikia every time miu kohoa. Naruka kila nyumba ni kiaribu hizo ndoa. Mangoko wako area wanatingiza madhuda. Na mina penda hizi vitu za mafuta. Na pigia kitu mage mbadilishe shuka. Natoka Lexa ribeba kama puto.
The Hit Master, DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Kiwekewa kana daina nasi. Na ukikanyima kana sura ya kazi.
Alejandro, hamjambo. Usiseme hii mwaka sina scandal. Kuna ngoko na dai ku dismantle. Hii time ya mwezi huna tampon. Usinyonge nyoka kama huna valon. Baby girl, pardon. Chuma inavuma, ikiskumwa. I'm a love doctor kinikmtuma. Na wabeba beba bila kifua. 2022 naomba kura. MCA langata isha kuwa. Alejandro love quotes zimevuma.
Express.
mawe tete. Majigijigi, manyuma nono na manene. Manini, mawowo chini ya madupe. Kwa kitanda taka tuzikende. Bio mbio chapa tepe. Na kwa watenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe. Asema iza ma, dem yako akichipa ma. Leo siku wataita na Beki fofo kama zima man Kunguruma na kutinga man Na ikanyanga kama Timbaland Leo ile nduru watatoa Akio weep na ibomoa Baby rudi salu Asalu baby rudi salu Asalu baby rudi salu Asalu baby rudi salu Bidi utarudi salu Baby rudi salu Asalu baby rudi salu Asalu baby rudi salu Baby, no, this is a little bit of a
Chingalingale, good girl, say, boom, boom, tight, you are fast, tamarind, check a deal, 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 I'm the real, real deal. Uzi melanin, and the batty babbling. Session again, I'm a baby, when you like, Charlie, I go figure on the camera drive. If I was a river, I would never ever dry up. Body like a hit, I make a man rise up. He's a man. Charlie, I go a jeep, a man. I'm going to heat wave, it's a video, Rudy Jim, cause he never ever.
Na japa manzi hanja mzina nipanda nataka manzi atani bamba bake bidi nile kukumanga msie huyu akona uchu nataka ngunani kute vitu nacheki manzi makiswahili mina manzi nangia mitini anadai ajadevonja mugongo anapenda zile kuba kamu hogo usiku mzima uyu manzi nilimkuta ilikuwa noma jwali ya mkana matuta
hey. Only one hello, hello. Only one hello, hello. Hello.
Jiggy on the beat.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jam na bambika. Kama nili teguni, pato mepika. Kama weni maiguni, pato mepisha. Sura za mababu, mazezi na tisha. Na kama wezi moni, jabilu na pisha. Ikusi na tupa, sizi fika bei. Heri shike mafuta, nijipige daily. Niki saka shimo ya kunitola mabebe. Baziwa iwe fiti, kutoka kwa zo jegi. Mini mauru, bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atukia mini mungu, bado utadeli. Hii ndo ufale, ilfanya sizio zangi pedi. Tupa kuchupa. Tupa kutupa Piga hiyo shasha dizina lipuka Kutamuru sasha zinae kaboka Piga muru dash piga brother ya lita Sema team siku sako joa inatisha Ukiwa na watando utaki kapicha Ukiwa yule wako mazuna chatisha Tupa kutupa Tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yo pupa Tupa kwa pipa Mini na kipaji na jom na bambika Uko ndede na yo mazejo ni noma Nataka ni kushike kama homa Full stop, non stop, bila atakoma Kama ni noma, yute basi noma goma Kama ni goma, noma, yute basi noma Only one dealo wakicheki wanakonda Only big things, alishika anakonda Mina washa koro na mambanga, mina bonda Mina cheza solo, nina right ya na donda Bebwe wa bebwe, kama ni mesonga Kama 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 niwe songa Usidunge black to black jojo Wana piga nuru nimeshinda loto Wana sikia wivu nimeshika toto Na akienda chini usikose mboto Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na pipa, jina drum na bambika Kenje imeja Kenje imeja namba za mapedi Kifua imeja moshi ya mafegi Na wambie imeja nimesema mdeli Sema mwambia imeja anifike bei na tesa uku njei na pesa misi pewi Sime to be nice, to be nice, to be nice to To be nice, to be nice to Adi to be nice, to be nice to To be nice, to be nice, to be nice to Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipa, jina drum na bambika Tupa kutupa
tupa kutupa, mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa, mimi na kipaji na jomla vambika.
King of genge, only one jello, alo, alo.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka.
Tunasondeka.
Mike K. Mike K.
Are you ready? Are you ready? Nikuje. Nikuje. Tunasonde kwa teta kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange uso wako mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mindyo takwa hizi factory zenyu. Na waka casta so mashori zwenyu. Wamenifuata mta, wanasoma menu. Wamenipata njana di chakula zenyu. Leo nitaisondeka na hapa ndio venue. Chapati kalia mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu, siezi someka. Sipigi kabu, siezi chomeka. But bado naisondeka mpaka che. Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikona mkuno new Jesus. Nice pretty face with a bami ya fika. Leo nkuisondeka kama mpira la liga.
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide. Anai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life. Fix it tonight, boy. Wasani mpaka lini kukaliwa chini. Our whole lives I'm not. Roundi hii tumekam kuwa komesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka, eh. Domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka. Tunasafisha mitambo. Tunasondeka. Tunasondeka, naipa kangambo. Tunasondeka, tunasondeka.
Sawa, Pleasant Kingston.
Tunasondeka, tunasondeka. Tunarekebisha.
Alejandro, fisi, 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 fisi. Alejandro, fisi, 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 fisi. Pima miti utajua nyamuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line ujapiga ata ota. Uliota na kitu inakaka nyoka. Haina macho lakini inakuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Kevo wanadaya na nidai na hana ndaye etelipe uba.
Tunasondeka.
Kwa DM wanakaza na nisen news. One boobs na madhuda. Behind the scenes nime carry a lot. Napiga matot kwenye parking lot. Mbele mbele na wapita na force. Sidigi nyuma niwe chumbi kama bibi ya lot. Sikuli do ni kusave ni waishamba na manga. Waboda na nyandai sinajua luku ni bamba. Warapo ni pekredo vile nime wabamba. Nijemi uno and you know vile na wafanyanga.
Tumependa sana mikiki na mambo ya dunia. Mambo ya kujaza maji ndani ya gunia. Tulia vulia lazima kuya ogea. Ujana ni moshi ndo mana unavutia. Raka jipe mwenyewe. Juu hakuna wakulinganishwa nawe. Ukitingisha kiperiti chunga tu kulipu waparuti mama. Niani ile ile asilimia vile vile. Ujana wambona uje tuleleo. Watafiga vigelegele na kesho wakusulubishe. Lazima tuwarekebishe ndo mana tunasondeka.
Tunasondeka.
Ikileta shida.
Tunasondeka.
Gari ni big boom wivu. Hapo yuma bosa boom boom wivu. Mwenye wivu wadi chokma uchungu. Biga umbudum. Pati na mata do pati jo bila panti bala. Baze kata kanyama haina mifupa dada. Masomo niko sawa si nime wasoma ala. Nisatisfy ni kupe certificate. Baby kama damandingo. Habita bilu me drop your ego. Na hivyo ndo wataheshimu mandiko tu. One boy na boy ya miashem the devil.
Kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlo me mako pesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma five star na mtaa. Bado hula liya double decker.
Tunasondeka.
Ati uwezi kula skuma. Umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni clan jile beze nyaga. Chapo dondo pio kula na deni.
Tunasondeka.
Ati juzi likuwa holiday Dubai. Sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena lionekana nyama kima. Ndani ya basi za kuenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi. Kazi lesi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangichi. Unajua uko nduthiga.
Tunasondeka.
Ati wena uhuru mkodileti. Sa unataka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa la juladha msea na kujua ni yomuami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
CSK, jizi wamentumia tambili so tano.
Tunazondeka.
Sona panga kwa vuruga, iso peanuts atutaki joero kamano. My boy to the world.
Yo. Pasha my finger to the paparazzi. Sada nyo jaro on the place. Yeah.
Sana
Odi wa muranga ni mekam na mandom Isi tiria ni nasiti zimetoka ngong Jine wako wezi mpata mini kasadam Ama boko mnareda zini maharam
Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchazo ni haram Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Isi tiria tu nasiti zina karam
Shoto loko nyoto Ako shoko loshe mapunyeto Itapoko mashata kani mento Unangawa madam ni kani dento Naziaminia ni nanguu bila njubu Unastuka na utadosho na kirungu Beosle kuina mecheze ya madudu Nako dudu na nyuma anatundu Toka grini ni najaba ni kuchumni Kusetie kichomni, kurolie kindomni Kuchambue kifomni, kumangie kisho Kikudarue before, kikuzamue dufo Pigwa mboko, pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram Pigwa mboko ni narungu na nitam
Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tunasiti zina karam Boko haram Boko haram Boko haram Izi tiri tunasiti zina karam
Piga koto, watchman na kingoto Shika toto amejezo na kijoto Bile ngumu adi kuliko kokoto Tu kimboto haram ni moto zikishika teka ngoko gizani ni kunguri kumejama popo itabidi ndio nijenge kikoko neni pande nijengwe ki round 4 na murambi na muratish kwa kikombe ndio nisani zile nono na sikonde kama 40 itishe zote akirombo saa ongeza token
pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni mchezo ni haram pigwa mboko pigwa mboko pigwa mboko ni narungu na nitam
Ya karofo ni kona risto Za uka gito Jukina bosko Mambugi yao Walipoteza Mavaji zao Wezo mikono zosi kwa mademu wao Nishaye vuta mbicho nika spenki wa kidhomo Na misi fala na jono nuka kama shono Kasingi kuwa rapa ningi kuwa refongono Nindaje round moja kunye supo kono kono
Pigwa mboko Pigwa mboko Pigwa mboko ni mchezo ni haram
Mike K.
Sikosi uradi nipate ni mechil na kabinti Form ni mingi hadi anashanga na sisi Kila siku ya wiki Get tipsy na niki get done I blow it all on the whiskey Jack DJ me na blame it on the henny We started out slow nilikuwa jam levy Ish too crazy kukumbuka siwezi Niliji get home juu ya bed ni meplexi Masoni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mapile Zime nice Mara kwanza ya pile Zime nice Zima soni mangire Zime nice Dem moja wawile Zime nice Na mataska mapile Zime nice Mara kwanza ya pile Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice Zime nice Zime nice Zangu zime nice
Nipe beat nipe micro atasi kalamu Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu Juna teka mali kama boko haram Nike jipe Basi nitawandalia karam Bash mara that that Tunakuja chap chap Tunakuja na gode Teipaka tap tap Ati Shorty wants to take a snap Asha to a top Asha nikalia lap
si masoni mangire Zemenais Dem moja wawile Zemenais Na mataska mapile Zemenais Mara kwanza ya pile Zemenais Si masoni mangire Zemenais Dem moja wawile Zemenais Na mataska mapile Zemenais Mara kwanza ya pile Zemenais Zemenais Zangu zemenais 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 Zangu zemenais 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 Zangu zemenais 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 Zangu zemenais
Me Nimechele na deba Watu uko mbele wako maji kama tap Na kesho niko wax Babenye zime nice Itabidi nime flash mdosi Aki call back Aki nani siyo koti Niko kandia ufa na kelele ya mboki Kama ni gori basi kisi badai Wow niko cloud nine Wase niko high
Sima soni mangire Zime nice Demoja wa wii
Utanipata base, nikichana mairungi Napenda kila mutu, mababi na magwangi Kanso tumewashika, Mombasa di bungoma Bebe ukingia stage, wana bungoma Mtoto wa Hadija, nakupa kitu feshi Sichana wa kiswazi, anakata bisexi Wanauliza lini, de kanso tutanguka Tuko wapa na mpigo, kaka siku tambufa
Pigo na mundo, mapigo Na na na, mapigo Pigo na mundo, mapigo Na na na, mapigo Pigo na mundo, mapigo Na 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 Mapigo, pigo na mwendo Mapigo, na 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 Mapigo
I'm the kind of man who don't give a damn When it come to the bed, me a stamina man When it come to the money, me I make it plenty Marashi ni Gucci na nguo ni Fendi Buma ye kike ni buma ye Lord have mercy, hate dema se Bad man come with another bad boy It's the council together with Sudi boy
Mapigo na mwendo, mapigo
Na 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 Mapigo
Mapigo na mwendo Mapigo
na na na
Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo
na na na
Mapigo Mapigo na mwendo Mapigo
na na na
Izo zembe na lazima iwaweze Kabitka kwa plane na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ha! Ili mwenye hana Ili mwenye hana Ili mwenye hana Baki zile za Gai 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 Legeza 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 kiuno ni pekeje Legeza 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 steak ni pekeje Legeza Legeza, legeza zigo ni pekejeng Legeza, legeza, legeza diaba ni pekejeng Pekejeng, pekejeng, pekejeng Pekejeng, pekejua pekejeng Pekejeng, pekejeng, pekejeng Pekejeng
Wanabebo na uba kando maskuta Ile vako ya makaji mino kazuka Kauka spe, ikitisha na paka mafuda Kakijipa ni kachapanisha na ukuta Nikachape adi kachachisha kwa mbuto Ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta Mwingia kwangu itabidi umeikumuta Makejani weekend ilazimo toe bomb Na mamlena wakilandi sisi tuwa bombom
Izo zembe na lazima iwaweze Kabitka kwa plane na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana Ili mwenye hana baki zile za Gai, 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 gai Gai, 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 gai Legeza, legeza, legeza kiuno ni pekeje Legeza, legeza, legeza steak ni pekeje Legeza, legeza, legeza zigo ni pekeje Legeza, legeza, legeza diaba ni pekeje Pekejeng, pekejeng, pekejeng Pekejeng, pekejua pekejeng Pekejeng, pekejeng, pekejeng
DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Safisha chakuchatisha Cheza chini buda unakasia Safisha chakuchatisha Unachoma unaban una ee Unachachicha chicha 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 chicha
jaribu unachachisha na kuita form A unanyaibisha mamanzi umekam nao sura zinatisha ni magaza wanachachisha zao hazishiki manze tei inaisha hey yo ropa hebu juwitisha juu watu wameti hiyo form imejipa hey yo DJ pull up selector maodi wana dance wanatoa hadi shots na mamanzi wana dance wanatoa underpants wanatoa wanaban wanachachisha pale social media tuni mabicha Snapchat install tuni mafilter hizo pics na mafoto wana edit wana crop sijui photo grid lightroom photoshop hiyo binti kidrop wana dance tuna shots hebu safisha chakuchachisha cheza chini buda unakatia safisha chakuchachisha unachoma unaban una ee unachachicha chicha 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 chicha
chicha unalalisha mararira mingi buda bakisha tuliwatisha tukiwakisha baraza kunego tulizamisha buda kalisha saka aisha sali shida zako za kimaisha mina paisha nikisafisha ukitaka kunicheki lola kwa picha ama Nataka ni kucheki kila dakika Na mtani nisifike ka ujapika Nitakatika, sitajazika Usponge juu ya life ka ujazika Toa pazia, songa kwa njia Na pungi sitosheki ka ijawika
Kuna pali, unamusha, unamamika
Safisha, chakuchachisha Cheza chini buda unakatia Safisha, chakuchachisha Unachuma, unaban, una ee Unachachicha, chicha, 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 chicha
Niko mabima bima kisinsima Niko maubao pakuwa kasima Tukifika mtaa kuchimba kakisima Hata nikimbao hibado ni chuma Uwa Hey, ABC, check it D Hatukue S, Missy T,
Sezi T
Hey, fine S, Alizi D Tangu ni wache kugiva F, nimekuwa G Ati, unapiga shot moja unazima Tangu handshake wanazidi kutupima Madeni, madeni, tumekuwa achina Nina die dead, hata unijui jina We ni msupa tu kwa picha Kudandia form imejipa Uko 12 years una mimba Atiriko ngoma zenyu zina
Safisha, chakuchachisha Cheza chini buda unakatia Safisha, chakuchachisha Unachoma, unaban, una ee Unachachicha, chicha, 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 chicha Chachicha, chicha, 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 chicha
Chachisha, mina chachisha Mokoro anajua, mina chachisha Wakisha, mina wakilisha Saudi mtani, mina wakisha Pakisha, awa janja Buda unachoma, unaivisha Mashada na magala Apa tunacheza, tunachachisha Chachachachachachachisha Eh, Rico Chachachachachachachisha Eh, Ochumulo Chachachachachachachisha
Siwezi bila kaudata ukizima tana Watika wote na wabudu
kinywa na hii glass.
Back it up, girl, back it up. Switch it up, girl, switch it up. Fling it up, girl, fling it up. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it.
Ona sasa.
Nilihama mta, squeezy naishi kwa ba. 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 Nilihama mta,
Bad Records.
Kila ninapokuita picha perfect tushe pale insta ndio tuchoche mtandao tumeweza bila filter ah kani cruising twende Zanzibar kila siku nimechoka kunywa ndani ya bar KQ twende juu juu hadi majuu tupasue anga kwani tushanga wananga kwa darubini na kucheki 3D nimekubali una mzigo nika umetoka soko mami hot cake nika umetoka bakery you gotta finance and I gotta finance yeah
mwanamke finance mwanaume finance ukiwa na either you stand a chance mwanamke finance mwanaume finance ukiwa na either you stand a chance
ukiwa nazo utakonga wewe ukikosa utakonda ukiwa nazo utakonga wewe ukikosa utakonda.
Hani, hapa shida somani. Nimekupenda zamani. Usilete penzi la mikombani. Kama ni dola basi nini nitakupa. Nimedata nawe chore super lupa. Mini mejiba. Zuna tuwa penda jee nimefika. Ayaya, wewe zichune. Zichune na vinku kume. Ayaya, wewe zichune. Zichune chuba ni kume.
Mwanamke finance, mwanaume finance. Ukiwana either you stand a chance.
Mwanamke finance, mwanaume finance. Ukiwana either you stand a chance. Ukiwanazo utakonga wewe. Ukikosa utakonda. Ukiwanazo utakonga wewe. Ukikosa utakonda.
Me one good vibes, eh. Me one good vibes, eh. Me one good vibes, eh. Me one good vibes, eh.
Kuja ni kupe good vibes, eh.
Good vibes, eh.
Kuja ni kupe good vibes, eh.
Good vibes, eh.
Show me love, me love, me love, me love, me love, me love, me love,
me one good vibes, yo.
Show me love, me love, me love, me love, me love, me love, me love,
me one good vibes, yo.
Mwanamke finance, mwanaume finance. Ukiwana either you stand a chance.
Mwanamke finance, mwanaume finance. Ukiwana either you stand a chance.
Ukiwanazo utakonga wewe. Ukikosa utakonda. Ukiwanazo utakonga wewe. Ukikosa utakonda.
The Hit Master DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K. K.